Basaba tudde lije twava ku musingi gw'ekkanisa eyasookawo.